haipotei. It's okay. Wanachunga sana, it's okay. Uwezo funga midomo walipewa na Mungu, wanasahau pia kipaji nilipewa na Mungu. So, it's okay. Wabane, wanune, wavimbe, wapasuke. Kama jagwa nitakuwa kipepeo, zaidi ya alibi nitazidi kubembea. Ah, sina mapete kama susumila, ila nazidi peta zaidi ya kamula.
Sina mapete kama susumila, ila nazidi peta zaidi ya kamula. Mula.
It's okay.
Zamani na spit nani mitaani, sikujua nitakuja kuhit ndani ya pwani, kuvuta kijit na nangu maskani, bada snare na makick track kwewani. Kala flani, meta fast kazavara, sweli safi tofauti na rapa wa Dandora. Hii game ni yangu, hamuwezi kunipora, nguvu ya Mungu, situmii ndumba wala dola. Sauti yangu nanipeleka mikoa, mashabiki zangu sijawahi kuwaboa. Nasikia kwenye chati zao walinitoa, ila mini kaja hazi wapo watu kuniokoa. Sije kujita king, yapo na hadhi za king. Mini MC, ilo kinjaribu nita sing. Sio tu momba mpaka Nairobi na nigonga, maisha ni mtihani, haujasikia ni nagomba.
It's okay. Navasema it's okay. Tamkibana nipo kwa sana. Navasema it's okay. Kwa mashabiki zangu sauti yangu haipotei.
Baby kiss me, acha presenter kiss TV, nasikia you miss me. Kwani hujafungua TV, hakuna kundis me. Ukindis na kudispin ni like Bruce Lee, alafu nikusaidie kwa P3. Mama linambia jangwani hakuna kivuli, pesa napewa kocha, mchezaji anaumia misuli. Sitaji mashauri, mi mwenyewe natokea Kisauni, mitaa ya mashauri. Mitaa ya wakala lipozikwa makaburi, karibu na ule msanii aliyekuwa na kiburi. Wanagombania kwanza juu ya kwanza ni sufuri, so vizuri ngitaja ulionsaidia ni msahau wa muri. Heri zao zilichoka kuvuta subira, hakuamini mapenzi yao kavalia mipira. Mapenzi yangu ni sawa na ya Zidane, siachi hii kitu paka nijue nampiga nani.
Lord is born,
yeah.
Na mimi hakuna tajiri, unajua ungekuwa tajiri sana, ungekuwa unalipia pumzi zako, au sio? Yeah, ukijiona kwamba uko home hapo na una bahati, labda Mungu amekupatia willpower tu. Yeah.
A million records.
Unajua nani wanaitwa Ali? Alafu milioni kibao na rekodi. Thank you.